Biyan yami sare gefe a Lardi Gombe, ga majalin Lardi jama'ar Hausa shawarwari hukumaji ga majin tabbuki ne ya fi ‘yan tare ɓale biyan yami sare babbe.
Hukumin tsuntoro, kirol daga gundo hukumar lati ku mallaki ugun wadi adalci imani e do mu fu min don toro rifu wadda nami wudu mu kun kiba e min shorka bikkon amin e tanira hun amin e min e hore amin gam nyam e yarse ko Allah wadi amma ko min yarata ayinda fa ilma gomna
Jibrin Usman en tare hanatu be leddi kopto e gonde be beddi woluki
min tallafa no min kaya ko min nyawdira ɗi bacci amin soko min itta bone ɗum min gondi cuuɗi amin ndufi ndufini ɗi kaano kayaji amin majji e nder ndiya goɗɗum min cettaayi goɗɗum ndiyam hoosi jemma ɗam ummini min misali karfe e jumimin min ummi nder maaja to goɗɗum ɗum kam fuu min nasaamin itti ɗum goɗɗum fuu dilli amma gonnati ko Allah
mi wolwi min e Alhaji Yaya Hammari wazirin yariman Gombe.
Homo toro ni ɗon toro gwamnati jiha Gombe da gwamnati tare gaba ɗaya ‘yan tama hukuma ya Chad North East Development Commission. Na ta nder halaka ta kuma ta mata ɗum wato hora ta ɓe ɗum ta kanjar mu wanda ɗum hora ɓe kanjar ɗin ɗum ɗo bo ɗum itina ɗum ɗum non ɗum labo fesna en.
Do hukumaji United do yanayin hukuki biyan e wala arji Nigeria.
To an dina ne ma ɗin juggi furna ku kadin bo ndiyam da ɗan umuta daga do tolire sai warta ɗo bo hulare mai da ko hirna ko waila ko kombina mai ɗin ta juggi ɗin bo ta ɗo kuma ta goɗɗi bo ta yin ka ɗan wa hirna na ta ndar mayo mango go o jiki haro Lagos.
Na ne ma dai hukumaji name tattu yanayi haɓɓuki diyam e waila Lardi Nigeria. Aliyu Balagirangi, BOA Fulfulde, Gombe, Nigeria.